pambuka tukaruhuka tugeragezwa mu isi ibibazo byinshi tukumbuye muhira aho uri byiza uri hafi yo gutaha mu gihugu cyiza imuhengeri turaharenze tugiye pambuka uri hafi yo gutaha Sezerano nazatinda naho kwaterwa n'umwanzi komera mugenzi dufite umurengezi nazatingwa turi hafi yo gutaha mu gihugu cyiza imuhengeri turaharenze tugiye kwambuka
Kera iburasirazuba
Agere gerengiro Jokuta
Umusare watu Yesu Arikume natwe
Afitoro tware ni Baraganishi Ture hafi okuta Imuhengeri tora harenze tujiye pambuka.